Make your beat through the track.
Alright.
Run my bambino. Come up again. Kama kuna kiberiti nipe minataka mwashe kitu minataka leo ni chomeke Ani chomeke minataka leo ni chomeke Ewe DJ weka ngoma Weka ngoma Weka ngoma Na leo zimeshika Kakwata kameisha Tunataka mzinga
Zimekashina zisidoka Msupa shajibendoka Gidwe wa chekero Manada ni ya dende Ibe midombo dhana komposha Laku kati kati moja nturi genga Kwe, kwani, uzu, aji Kwanza pewe mbili yome Tuku, safi, ayu, umati Nika inazidi nani Nende vina kamp Nairobi kitenda kubwa Ugopa madam Nona demi msani fanya Natuma salams Neza mwaga wino Mfuku kiche mshakalam Ikuje vina
kamp Hey DJ Kango
Tunataka mzinga
Akiza tuzimeshika Odinataka mzinga
Odinataka mzinga